Mbuzi mnene.
Oya.
Politics ndo the disaster. Mi nishifu kwa mta, nishaitwa the master. Spaghetti kwezo church, unadhani wendo pasta. GTA kisa na Andrea zuko lucky hauko bastard. Cut the only way, yondo njia umei master. I'm the goat, easy ends, unajua mindio matata. Defender KGK, niko super kama striker. Mindio big step and yona pigezo my strikes. How many times ume try from last year? Last year ulisema uta try the next year. Funga macho tuko wide, unaza tupea the ears. Cheza game pack kwa mangata watali. Jua siezi lose focus, mindio ISO kama lens. Wamekuja in pairs, mchimbi ya shatensa. Kipigezo makona, ungethani ya kona band. Gidi, chapi ya laya, unatupati uko kwa den.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipojipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui lini.
Sizi daddy maskini, hearing by mask mimi.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipojipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui lini.
Sizi daddy maskini, hearing by mask mimi.
Tuko savage ka 21, wetoka ka 21. Azijawai ya tijumu dungia mamiwani. Wanani try kwani hawajui mini nani. Please don't test me, mi spendi miti honey. Keep distance nani, songa mbali na mia. Ujaskia mini ronka wakadinali. Neza choke your throat kama moshi ya bangi. Madness pound diski wa na zero bandage. Tracks au garbage, zetu heavy luggage. Walini pima sona rudi kwa rampage. Ukileta beef na kukarangia na cabbage. Fuck this government na isema na courage. Waki hate sonda wanani encourage. Wako worried kila sana wa challenge. Na wa smoke na waseti kwa Charles. Kila sana wa Charles.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipojipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui nini.
Sizi daddy maskini, hearing by mask mimi.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipojipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui nini.
Sizi daddy maskini, hearing by mask mimi.
Kuja na riz ni kusetie magiz. Kuja na list tukutoe kwa mabiz. Usi breeze, una deal na machiz. Ndiyo uroge hii design bro, endaya iriz. Chuja ni teams zina watupisha mbao. Chuja masnitch wasikuuzie ubao. Chunga ma street wasikufikie fao. Story za kwetu ni vile tulizoza kwao. Smile ayonekani vile sura ni mbaya. Na freestyle magizani wanashuku ni umalaya. Najitingia makejani na manduku za ulaya. So broker uwezani uneza itisha retire. Nikona skills nikitumia wanasema sina chills. Nikona bills nikitulia na jipata sina meals. Neza diswa tukamia kuprove how I feel. We ni fake na kurumia jume mess na watu wa real.
Niko baking fam lazima iponye. Waristi wako bathing vile na waosha. Wananisaka dina shindo niko. Kumbe tuko news vile tume abuse. Overdose akili imefuse. Tunawakonju wana tu confuse. Hezi toka udu lazima udui nitoke. Kasi evil lazima ni watoke. I'm so evil nana daizi nitoke. I'm sorry si evil lazima mto ya bonye. Zona wakashika dipe. Anaku free lazima walipe. Mini mziza oh niwajibike. Ni wanyo alafu cut ni wapige. Ndo mjuni ya dunge to nikimaza na jipata na marigrets. So ni better ni wa fishnet.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipojipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui lini.
Sizi daddy maskini, hearing by mask mimi.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipojipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui lini.
Sizi daddy maskini, hearing by mask mimi.
Attention is the pojipa. Sina mention talipa.
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 Sina mention talipa.